ET14.
Drop some music.
Lord is ambassador.
Wamebaki wameulizana vile ulivyo nibariki majumba mapesa magali, vile ulivyo nitakasa mimi leo ninang'ala.
Hausimiki moto wa Yesu we, hausimiki moto wa Yesu we, hausimiki.
Drop some music.
Moto wa Yesu we, hausimiki moto wa Yesu we.
Tumeuona
mkono wake Bwana, tumeuona mkono wake Bwana, tumeuona mkono wake Bwana, tumeuona mkono wake Bwana, tumeuona mkono wake Bwana, tumeuona mkono wake Bwana, tumeuona mkono wake Bwana. Tumeuona mkono wake Bwana.
Ale shetani asifanye kimbele mbele. Tunakwenda kumpiga teke kule. Hallelujah.
Records.